Kuchenda mumusamba kasirisa satu Radio Simba Impologoma e dembe nechenda mubida kasirisa MFM MFF kubuziza konyo mukwano gwange e 10 de kumpologoma e dembe enabo intune nkwebaza jona jokoze muganda lulino tewela bila luna kuluwa sande enakuso mwezi li 10 na mkaga omwezi gwegugu ogwa manzali omzana nasubuga Brenda Gegange kati ali ayinza kubanga yewunya ate chichi echimulese nze nabagamba gwe kasitango mpulira nga ngudde nga kibunoomu kasitampitawo nga kibunoomu ngomanya kyendese kiteekwa kuba kinyuvu ate era nga kiteekwa kuba kiwoomu kunkumula amatugo mukwano gwange owulirize nyumirwa nga bw'oyiga sigenda kwogera bingi nga tonnaba kutegeera kindeese ngenda kubanga nsaba abagenyi be tulina mu studios olunaku olwaleero bakumbuulizeeko n'oluvannyuma bagenda kubanga beeyanjula mu bategeere beebaani amannya gaabwe go gennyini mu butuufu ate era n'oluvannyuma tujja kuba tutegeera wa gye bavudde bakomekereze nga batubuulira kiki ekibaleese wano n'oluvannyuma tuke tutaanye ensonga ngenda kubanga nsooka n'omukyala enkola eyange mukimanyi nti omukyala yasooka okukoza kunva ate omwami n'alyoka atendereza obuwoomi nyabo nsabula muse kubatuuliriza
abatuuliriza mwena abataddeko Radio Simba nesimi okubanga mulie omutuuliriza amanya nze Harriet Nancha Senduli ndi District Forest Officer wa Kiso District nga nze atwala okulabirira ebibira byonna mu Kiso District
ebiri
ku ttaka lya government n'eriri ku ttaka ly'obuntu wa Kiso District
Ogambe gwe district yani
district forestry officer wa Kiso district
district forestry officer twesimi okulaba
kale nya
era nsubira nauliza lwogola simba musanyufu okubanga akuulidde
nsubira basanyufu
ebibuzo biteekwa okubanga bingi mu maasa we bikwatagana n'ensonga z'ebibira
yenyawo
nabwe kityo kunkulula okutumukwano gwange olindirire ojja kubanga owuliriza kye batuleetedde ate nno tayise yekka ngenda kubanga nsaba n'omwami ate ababuzeeko n'oluvannyuma tumutegere yaani
sanyuse nyo nange okwogera ku Radio Simba amanya agange bampita Wafula Wilson nze commissioner wa Ministry of Energy and Mineral Development nga nkola ku bintu ebikwatagana n'amaanyi ag'obutonde agasobola okukozesebwa mu kufumba n'okukola amasannyalaze mu luzungu tuyita renewable energy technologies and resources
kwegamba bwe twogera ku nsonga zino ezikwatagana ne zisola tuba tukutuuse biogas
sola biogas ebyote ebikekereza enku bake oven z'emigaati otekako kilin z'okwokya broker mu ngeri entuufu okola briquettes mu bisaaniko n'okusimba emike jenku
wewawo omulunja uliza albogola sima doza bagenyi bafe kati obategedde nkusaba bwe tuba tutadde amasimu ibibuzo byo biteka okubanga bingi naye nja kusaba tutambulire ku mulamwa gwe tutambuliramu bwetukwanaganya mwami Wafula Wilson ensonga emulese wano bwatugamba nti nno ye avunanyizibwa ku oba avudde mu kitongole ekikwatagana n'ensonga ezifa ku masanyalaze
energy
amaanyi amasanyaza oba amaanyi genjuba
amaanyi general
amaanyi
agafumba
amaanyi agafumba
energy
okay bwetu babanga akwanaganya ensonga ezikwata avudde mu kitongole ekikwataganya ekikwatagana n'ensonga ezikola ku byamaanyi ate ne tufuna n'omukyala na Nancha Harriet nga ye avudde ku nsonga mu district ekwasaganya ku nsonga ezikwatagana n'ebibira tulabye ddanga ebintu bino bitambulira ddala bulungi ngenda kubanga nsooka okubuuza mukyala Nancha ensonga ezikwatagana ng'ensonga eri
tambude n'omukugu
kyendeta kiva kuwo kijjawo lwaki okisindike wono kale kyembadde nkubuuza nti bwe tutunuulira embeera mu kaseera kano n'embeera y'ebibira okutwaliza wamu mugiraba mutya mu ggwanga lyaffe
okutwaliza wamu Uganda y'emu ku nsi mu Africa ebadde n'ebibira ebingi nga mu mwaka gwa 2000 by the year 2005 twalina forest cover enobutundutundu 24 ku buli 10 naye olw'okuba abantu beeyongedde ate ng'ettaka lisigala ddyo teryeyongedde ebibira byaffe kati biri ku 11% mu ggwanga lyonna
okay.
So ebibira bitemeddwa nnyo olwe mirimu ejenja ulo feke njini abantu faba temie bibira na olu kwa tuliku nsonga ya energy enku na ama andabia bimu kubisenze okutemesa bibira lenyabu
echa chige na kuuntu wala eri mwami wafula ndozo labi joba don songe na antino madena angini nesonga zangi mwami wafula okusenze la kumchala na chachayo gede nsubi nanti awe mwasinzi na nemule ingira nemuga matika moveyo tutandikida hawa
ok neyanza nyo moderator
yesibo
chitufu nti ebira vya febigenze atenga buwa yogede ebi mazewe vivira bintu bingi nyo sija bigenda munyo ebira jivira mwe ebimu kuzimba mayumba bantu batema ebivira kulima inimiro bantu batema ebivira ngudo bulichimu tukola tubikola kutakanga buwa nyonyode na ye still ne nenku na manda gamazewe bibira nti twetaga fena fena ngaba na Uganda fena fena ngaba ntu abalumirirwa ensi ati nafe benyini nyini okumakinga sure nti muda tujja kuba obaba zukuru bafu abana bajja kubera na manya gafumba bita gatanike okwa dressinga agently
yes sir
ensi ye bibira muri mwe bitu byetukozesa ebisobola okendeza ako okono na enku
ngatashuna magenda yeyo muntani kwa wabadde oyogera wayogedde ku renewable energy kati mukadde wangalieri echana mukaka okune bitundu bidale bidi webicho omanyo mtoje amanyija ayogera ainzo kubate yachitegedde muchino wabadde otegeza aje
ne yanza nyo renewable energy bade ntegeza njya kuogera bwogeza bintu akometa ko binyo tebijja kutegereka renewable energy tegeza oko sanga omusana oshobora kosha omusana nofuna mwa masanyalaze
agemanyi genjuba
amanyi genjuba sola nakosha nofuna mwa masanyalaze nuzo no nogufumbisa nokufumba mazagocha kandi oboko zisizo omusana bakwa go wiguri obato temye muti mpiji bajiwonye then wabera one empewo ene empewo ewujja
empewo ene nyinyi ne empewo kufuwa
ngafe abakugutsoro kujja mu na mwa masanyalaze
okay
mu empewo shobora kujja mu masanyalaze shobora kupampinga amazi katukosa empewo nirigaba mutaka
empewo esoti yamba netusunda amazi
nesunda amazi era tubikose karamoja sunda amazi mu mpewo then waberawo ne renewable energy kitegeza nate nekiracho inzo okukola omuti gwizo okubera renewable bana renewable
checheche
omuti gusobola okubera nga guberawo nosobola okukosanga tegugwawo obwo okukosanga gugwawo kana ogu renewable nti bwotema nga tosimbye chaini obo jisa katigubika mwinga nani renewable kubate kuchalina tuswa guzi zao
mbufunze wetu tutunulida renewable tuba tegeze chintu cho sobola okubanga nebo obo chikoze seza
techigwao
kakati omuti boba ogutemye nogu koze sa na ya teno simbo omuti omulala chitegeza teguwedeo oya ukana kuli atema ye na koze sa na gamba urundako lulieda pitida guobero yonuna
neyanza nyo nchinyonyo devurungi nyabu kati emiti natini wabera une renewable na yo ebisani iko
bino betwi tanti
kasasiro kasasiro yes. Walwe yangamba kolumu professor yagamba mbu kasasiro sente chitufu sente wakuba
zitia
oyo kasasiro subulumu jamu biogas nofumba atine biogas uwo mukozisa wako savinga sente zali guza amanda usubulumu jamu amanda gibaita briquettes gava mukasasiro kati briquettes nazo ziva mukasasiro ekitegeza nzi tuvaba
briquettes cheche
briquettes gigana amanda makore
okay
makore ringa gava mu bisaniko
kati yo munno gola bali yao ayo cha akunganya kasasiro encha na akuganti mukoze emu amanda amanda agaukana kumanda getujja mu miti gebaita briquettes
Atene briquettes so na inzo kuva mu lukunku mu kaduno olwamanda
olusenyente
oyo briquettes nabana bali memiti onjo nzengera nisangu manyi information itambula ampura nga batuze ku radio Simba so abantu bajja jifuna nnyo
ba mugumunge yebaka
nebisani
asula wansi oli gwadi no menyeka
nesanja byona byene bintu bimu osuro bijjamu amanda
no buvera
obuvera sija bugenya bote tebuli renewable kambe why bintu yetu ite bi ebivunda
ebintu byosolo kuteka mu lusukulu ne bivamwe bijimusa kati era ne wano mukola amanda bibintu esolo kuvamu chi ebi solo kuvamu briquettes
yeah
so akavera mkwano gwange butwa
kavirasi karunji.
Okay. Otio tuwe yungere yuse.
Kati chovola banti Uganda, mgena ni mpura kwa banti Uganda zabu, chitufu zabu. Tulina kati nebe tukola masomero. Ni human waste. Njako chipikako wenti. Osuwa na yu mujamu biogas na ufumba.
Obubi.
Aha. Biona biona bugaga buiriri. No vijamu, ate vivomu. Ngokoza nga biogas. Note kama rusuku. Kujia kwa wanga doda kumia wawa. Kena kusundo dodo ya furwa kubati wati bantubacha na vijimusa. Kadugino kwa wanga renewable energy. Isuwa tu yamba. Okuchusa embera yensi.
Bwetuba tutunulide Uganda ya fena kwa olwaleero bwe tuddako eri ewaffe mu byalo abantu basinga obungi bakozesa nnyo enku bw'oba osanze nga beekyusizzaamu kko ne bagala tetujja kukozesa nku bajja kukozesa manda ate nga amanda gano gava mu ki mu miti embeera eyo gyogerako ki mukyala nanja
webale nnyo nnyabo ntero kugamba abantu nti Katonda bwe yali atonda ensi yasosa byanakozesa nasembyayo omuntu so kizibu nnyo omuntu omwawula okozesa obutonde kuba Katonda yabumutera wabukozese so naye ekireetamu enjawulo wakati waffe amawanga agakula n'agakulakula nedda kyate ffe tukozesa kumalawo
Bwe buzibu.
Ne tewali wabuzibu muntu kozesa manda, tewali wabuzibu kozesa muntu kozesa nku. Wabulange gwanga, obafa abavunanyizibwa okuteekera teekere gwanga. Singa tuba tulina plan nti for example mu Wakiso district singa tuba twagazetinga nti mu bibira muno mutulina okulimiramu emiti ejenku na manda. Ne tumanya nti buli mwaka tutema hectares 10 ne tusimba 12. To harvesting a kumi.
So kwa simbeo kakati. Wali wo emiti jino jia ukana. Nti wali wo mtinga guno guo guanku. Ate guno guo tukusubila guja kubibala.
Emiti jona jisobolo kuwe ilangenku. Na ituline emiti ejikula amangu.
Okay.
Oluwa kubanti no. Olusekeseru enku. Osobolo dufu mbisa muna kusatu nirugwa. Na ya toku kula lutu alimi ya kemeka. Ebiri. So wali wo emiti jetu kubidiza abantu nti jino. Jisimbe olw'okuba gikula amangu
jiveeko
enku. Tulina emiti nga kalitunsi. Kalitunsi muti gukula amangu newankubadde abantu bangi manyi bajja kugogerako mu bubi. Naye muti gukula amangu ne gutwala bbanga ki? Bw'oba ogenda kusimba kalitunsi nga wanku omwaka gumu. Omwaka gumu oba harvestinga for firewood. Ne tulina emiti nga gasiya. Tulina emisizi givaako enku. Tulina Amelia, emiti ejimu jiri mu scientific names. Waliwo emiti kati je tutandise okupromotinga nga bwo gisimba ku boundary si kusimba kabira.
Naye singa osimba ku nsalosalo.
Ku nsalosalo obanga olina ennimiro yo eya lumonde n'olusuku kati n'ojawuza mu layini y'emiti nti bino bijanjaalo bino binyeebwa ogenda okwesanga nga mu nnimiro yo mwennyini muvaamu enku ezikumazaako omwaka.
Omulungi auliza Sedume Lubogola Simba. Mukaseera kano tulina abagenyi batubulira kubikwatagana n'ebibira ate nga batubulira nekikwatagana n'enkozesa ey'amaanyi. Tukirize tugaane ensi yaffe yo egwawo lwa nsonga nti nno twonoona nga twonoona obutonde. Mukyala Nancha wuno atugamba nti nno gwe anyiikiridde okuba nga olima lumonde, olumye ebijanjaalo, osobola ate naawe okwesimbirayo emitinga. Emiti gino kwe kujja okuva enku. Ddira ku lusalosalo lw'ennimiro y'okwo. Oba osimba emiti oba eyandi madenga agamba nti nowe mbanja ulamu nganga matoluda luno ngenda dusimba ko lumondo luda luno nsimbe ko muwogo oba kasoli kozesa emiti ejo jijja kuvaako enku bwe tuddako eri mwami wa fulaya tugambye nti waliwo emiti ekisobola okuzibwawo era yakatiza nga gante emiti gyonna gisobola okuzibwawo naye obuzibu obukirimu nti ffe abakozesa obutonde bwe tutema twonoonera ddala gw'otema kumalawo ebyenkya tofaayo kakati musimbe emiti ejanguwa kw'osobola okujja enku gw'onootema ate n'ozzaawo ne gukulya mu bbanga etali ya wala kakati nonno jagamba lwaki nze nsinze kwesimba ku miti akukabadde kaseera buseera nga mpisayo bizi kukkaatiriza nsonga okusinziira ku mbeera eriwo mwami waffe atugamba nti ebintu bingi nnyo bye tuyinza okuba nga tukozesa ne tutaasa obutonde nga tetutemye miti mu bino atulambuludde n'atugamba tusobola okukozesa amaanyi g'enjuba atugambe kasasiro yennyini gwe gwosuula gwogamba nti akufukidde ekizibu ate era n'obubi bw'obanga ozibukira ti okusumulula kaabuyonjo n'okulukisa ku kyalo kyonna ne kitaawa lwaki toyita ababiinamu omugaso bamwami waffula ne bakutaasa Awo wenyini wenjagala mwami wafula. Bwemba nkwetaza okujja okunyambako mu mbeera eyo oba ofiisi yo sigwe kennyini. Tugeze njagala kuzibukula kaabuyonjo yange. Nkoze ntya.
Kale neyanza nyo Madam Brenda. Kyenja just okwongerako kati ninyo kiri nti tubali tutunuulira nga ministry twagala kukola strategy nga zino pitla tuni ebinya ebasima noteekamu. Oba ekyobugaga okikanyuga mutaka tunakyo kikozesaamu. However, kati abantu abazimba ennyumba notekako ne septic tank. Kati ne septic tank iwunya. Nyo botaleko biogas digester. Okay. Tewunya. Kambe olaba nga bozimba septic tank awaka. Oba ozimba septic tank ya sente nyingi, otekako ebyuma, okola biki. Ate at the end of the day, ne kuwunyirira. Ate noleetewo emotoka nakisikamu. Kati nyoba okutaddewo biogas oba digester. Waste yegena mu digestika mu digestika kaso making sure antu teka mu sabuni na bintu bina chemical.
Yes sir.
No bango linawe intezo. Obango na mu nemere ifise we bisani ko byonna.
Yes sir.
Omuntu obolina biogas digester. Kasasiro omujjawo. Ebivera byo jamu no kanyugeri ne bisikale bira no biteekamu. Katoja kwesanga anti human waste somera nga abantu mukaga ngo nawo ne intezo bbiri. Oja kufunamu gas. Ofumbise ate manyo avudde munobanga oli mu kikomera nyabo ngukaka kasoro okutusimba ebitoke bibiri noli anke nkota buli now and then. Kati bobo yagala okufuna bino ebintu yes trainings abantu banje wolo programs ezigenda nyo mu maso ne wakuba information tetambula bulungi
wana otuse
katuli nawo mu ministry ya energy and mineral development tuli ku Amber House. Chizimbe chunecha Amber House ya Ministry of Energy and Mineral Development. Omuntu yali bado go to kirako ye mukama wange bamuita permanent secretary. Nebuze buzingo tambula.
Yes
sir. Sogenwa permanent secretary no mugama njagala biogas. Obviously ajja kuleta ajja kulanga boyogeda ajja bikukolera ajja kunsindikira.
Okay.
Oro if not so nangi munyinyi nyinyi. Osuru kuja direct roja mu Amber House no buza njagala wafla Wilson.
Omami wafla. Digester no joyo gira ko oba biogas ye biogas digester.
Biogas digester.
Omuntu singa banga yazimba da. Atenga we yazimba afunda kubanga ensi ya fenga bo jimanyinda kuzina tubina ne plot buli atano kusimanyi meka omusajja yazimba da katundu kagwawo acha sobola okufuna wateka biogas digester eno ngatamenye
yenyabo wakuba wabotunuride biogas digester unlike septic tank. Omuntu wakola gusemit ne gubera kunguru. Wabozimbye biogas digester ebera mutako lika wakantu katini nyo wwe katika kamani holo kunguru yon nonji nyo na wabamu watu ya gara onza no chibi kacho na ichibira mutaka
pano ituli indachi tuve muuntalu otio
kati atene biogas digester uje gamba kasoba ngolina omusenyo nga katrip bubili oba elf noba na mabroka lukumu bitano noba nesemiti saunga kuminanya ngoleta mukugwa aba tuna list ya ba technician impamvu.
Yes sir.
Sija kusura jisomera no ku radio.
We, wow.
Naye nja kuleke namba zanga ali babagala. Bali ngobera ku energy ni nenzi bawa.
Era wenyini wengendo kusabira sokozi tuwe. Kubanga tomanya tu inzo kulindiriza oli ne bamugiranga ate chintu acheta agazo mayi sita nchane ninza gulo.
Kale. Enamba zange ne namba 2. Nga zange zo tuzontu kya kwela nziko sange zo mulimo lwa kuba ye contact yange.
Yes sir.
Nine ye mutiere nga bajita 0772. Msambu bili bili chinana mukaga msambu atano munya msambu 770 atano munya then nemba ne Airtelo 0 msambu 0 emu 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 msambu mukaga 10 na msambu
ono enamba ya mwami wafula mwenyini ne namba ino esose ebe isemu
0772 86 70 54
kali gwe ayagala okumanya ebikwatagana ne namanyi echo chimu ayandye taze biogas digester ebyo bibiri tuchi agenda na damaso tetunako mao osobola kubira mwami wafula ku note msambu msambu bili chinana mumukaga chenda atano munya noti msambu msambu bili.
Emu.
Noti msambu msambu bili emu.
Emu tiendu msambu msambu bili.
Noti msambu msambu bili. Chinana mumukaga. Chenda.
Msambu.
Msambu. Atano munya. Noti msambu msambu bili. Chinana mumukaga. Msambu. Atano munya. Obo inzo mkubila kunamba ya wa read. Noti msambu. Noti emu. kuminemu nsambu mumukaga kumi na msambu not msambu not emu kuminemu nsambu mumukaga kumi na msambu oyogena kubango yogena ni mwami wafula kusongesi kwa tagana na amanyi ibintu kwa tagana ni biogas ibintu kwa tagana
Nesola.
Nesola.
Mwende vikuwa tagana na masiga. Ebiote
visevinga.
Masanyarazi. By the way, denchi nabani ya bido kugamba.
Chingambi le dala.
Tuwa gara kula na ni motu kama futaga joko sa motu kanga gava mubirime. Tuwa teka wo ete by fuel act.
Nga muna mtu onyeza jamu. Kubango ebimu kubileta jamu mafuta kugwa mumotu. Uganda ya kunyuma. Oli kusedume lwagola sime mpologoma edembe. Hakalimi tukajia mchenda musamba kasiri sasatu. Oli nange umzana. Songa tetu ina abageni wafe. Bali babiri. Tuina umchala Nancha Harriet okuva mu ministry ya forestry. Muwakiso district. Atene tuvela no mwami Wafula Wilson okuva mu ministry ya energy.
And mineral development.
And mineral development. Mm. Kakati, nsonga ze tukwa saganya, nsonga ze tukwa tagana no butonde, atera nsonga, irezo na zezo za butonde. Kubanga wechita andikida mubibida, atechikomekeleza chingi demungeri chije tukumiemu, evida vya fukubanga tetubitema, ubanga tetubionona, nsonga ze mweze okubanga tezi tanyizibwa. Mubiatuwa gadeno, biandibanga ebitono na inga biyo binji. Njia kusabanti nesemu za fezi tani koziti ginya, ujia kubanga itako noti nya emunya, atano munya asatu mumukaga chenda mumsambu. Noti nya emunya atano munya asatu mumukaga chenda mumsambu. Oba noti msambu munana msambu. Ana mubiri msambu musatu asatu mumunana. Noti msambu munana msambu. Ana mubiri msambu musatu asatu mumunana. So ngate oinza nukusindika oba kabo kunoti msambu munana msambu. Ana mubiri msambu musatu asatu mumunana buja kubanga busomebwa. Gwe owa Facebook page ya Radio Simba na uinzo kusindika kwa wakabu tujia kubatu busanga. Teweda bila elife mwefe. Songa te na owa nariye bunaira. Nawe ku www.radiosimba.ug tujia kubatu solo kufunia kwa uinzo kwa Twitter at Radio Simba. Twitter at Simba Radio. Butelevu. Au na una insonga zonazi na kumanga zikuwa tagana akubikuwa tagana kubutonde na amanyi. Nganzize eri mchala Nancha. Abantu abasinga obungi bakozesa enku na amanda. Chino chirungi oba chibi?
Okubera nga tuchakozesa enku oba na amanda. Chibi. Lwachi. Waliwo ensi nagenda ko mu nsi nga Malaysia. Ne batutwala mu ze bayita forest dependent communities.
Okay.
Abantu abakyabeera mu kibira. Naye olw'okubeeza ensi ziri developed, government era yayisaayo gas. Babeera mu kibira naye tebafumbisa nku.
Tebatema miti.
Naye nga be bano nga ffe betwandiyise baani ababeera mu kibira babeera eyo ng'ekasese. Batwa. Kati such a community nga bajita forest dependent community na yengera tekozesa nku kufumba. So ndoze kisera kituuse nafe tuberenga tukozesa amanyi nga genjuba enjuba tegenda kugwawo. Kizibu gamba omuntu nti enjuba wajikozeseza nnyo eweddewo. Kati emiti tujirekere ebintu ebirala byejitukolera ng'okutereeza obutonde bw'ensi okubeera nga sizoni zaffe enkuba etonnya mu budde bwayo ate nga n'akawewo kaweweera ku mubiri tubeere balamu enku tuzirekera okuba tweyongera bungi tetujja kusobola kuba nga tumalako tukozese alternatives zino endala ezizze nga ne bw'ozikozesa mu bungi obwenkana butya tokosa butonde bw'ensi.
Abantu abasinga obungi bagamba nti nno embeera oba omutendera abantu kwe bakozesa emiti, kwe batemera emiti, guli waggulu nnyo. Bino boogera byappa oba bituufu?
Bye boogera bituufu. Kituufu emiti gitemebwa ku rate esukka kati 40% per year. 40% per year ez'ebibira tuzitema. Bitundu ana era ebibira bigenda kubanga bigwawo ku speed eya waggulu. Era basinga manyi mujagamba abaana abazaaliddwa mu after 2005 oyinza omugamba ekibira bwe kifaanana nga tamanyi bwe kifaanana naddala areas zaffe zino ezirinaanye ekibuga nti ebibira bitemeddwa nyo kati abamba manyi bya kalitunsi na paini naye bwoba wakulako nolaba ekibira omuli amatungulu omugoyita musawa mukaga nga akazikiza kakutenga
kaga za misana nze nashaba kwali waffe nabingo naye kati bwoyita omulimu bizimbe
kati abasinga tebamanyi kyetuyita ekibira kiri tropical byetwalina mpozi ngaogenze windi jetuita wind impenetrable forest so ebibira bitemeddwa nyo na yera twebaza naba abasimbye wadde basimbye jine emiti ejiri soft na yera twebaza kuba waliwo products ezitasobola kuchuka ngolina koze samuti nga gwolina okola ki okukoza nga tegulina actual substitute chenandise mu luzungu tegulina actual nti, substitute
nebo andi agadde nyo okwewala okutema omuti oba okozesa omuti waliwo ebintu ebimu byolina okola nga lazima uinakoze samuti.
Uinakoze samuti kati tuji kume bulungi jitukirize migasejo. Ata enku na amanda. Since tulina products endala zimwe tusobola okola amanda na amanya agafumba. Tukoze sebyo. Ata emiti tujirekere biringa. Tulina chosobola koze so kujakonga otemye muti.
Nganziseko eri mwami wafula. Mchala nancha tugami entino. Embera. Abantu kubatemedde emiti era bikeduka ku speed ya yiriyiri muntu wadde magezi ki ngamwe aba ministry ya energy and mineral
development
okay
nyabo ne yanziza nyo kitufu ekintu kya yogedde oja kinyambo kinfulo ko muganda yali badde ideal situation ideal
yali badde like Choyo gede shageza kukuhu.
Ideal situation.
Ideal solution.
Embele ye gombe bwa.
Yali badebu wetu yiri uo.
Sinza kumenye kana chidi uoze choli che yale ese.
Kati yoga mambo bali bakosa LPG. Nafe mu Uganda. Sigatu walino obusobozi. Nebo vera gwe nangi. Ngansoro kufumbisa ka LPG. Tuna piped gas. Tulina amasanyalazi uluwa mtu asoro gasa sura. Amasanyalazi we gari. Atemu yomwa na choice oga fumbisa.
Baba chagadde
ubuya galosoro gafumbisa niyo manyi kuachi to gafumbisa
go ine songa
zobuli mwachi manyi
zeni najja jange nebo fumba mazzi nebo abira chai nga wamufumbye kumasanyala za kugamba nedda masanyaze gakusigala mu mbiri tainza munyo
so kan yingira mukatona chemvude ngambe jaise ideal situation tulino mukisanti katugenda tandika okubanga tufulumya oil ere chimu ku products za nzizi ezili ebunyoleza mafuta
okay.
Gas so aba Ministry of Energy labe bavunanyizibwa ku nzizi eze za mafuta
sinzizi zineza mwezo mulaba okuyalu
so bwekibeera mu strategic tekiri wala nnyo kuba nti kiroto solo gamba gas tumutambuziza tutya egwanga lyo nokutandika n'ebitundu ebiri obubi mu ngeri y'amaanyi so buli kintu kyonna ekirabwako kitandikira mu kukirowoozaako nokitekeratekera so amafuta nga gatandise okujja ku petrol station ne gas yandibadde atandika okutambula
era nga naye tubenga tulina we tumusanga otyo
kati nyabo kyembadde nsaba
yesebo
ekyo nsobola okiddamu bugi ne saga tudaivatinga ennyo today we tutyo naye Icha mafuta manyiko pipeline zinzesikula mafuta ne walo pipeline jogende saga nyoto bintu bya mafuta
ngena kusaba bwenti nga anti kati echa mafuta soke to save e bali ate olwa mafuta luna jorwa owacho kati soke tutambire ku chamani
kati made ngamba nti eyo ideal situation ya yogede ko elimu forest trade penalty whatever ndoza muda tujja kutoka yo mu Uganda
inshallah
ne challenge tulina kati omanyika tusazi no walwe bisaba byokola short term solution medium ne long term kati short term solution yeriwo nti fina tukirizganya ibibya ne obo tambulance kamanyi zisitaka kusoma mu bitabo kunga mate ibira byagwayo tambula butambuzi ninda ba ne obo tambula ewo gendo lwe masaka kati byali ko byona byaweddeko kati buli muntu yenaye natema omuti natasimba yes tujja kunenya government tujja kola kinena tujja kula impact wakuba directly
soko linde ko mwami wafula kati ate wanu government da tujinenyeza
wakuba gote mu muti notasimba
kwazi baga ba government ye muntu
kati government ye neke madensaba nti nja tubere fina babuvunanyizibwa collective responsibility in environmental issues te affecting agoraba oyinzo gamba akasoli yachikoze naye chikukosa
na walabye
obulabi kati olaba omutainzo gula ka poloti ngakaguze poloti ye tana bana ajikola mu chintu ngamba emiti jola mujitemewo no we wunya namugamba kati emiti jimukoze iki
naye nshabo amalo kazi mbao msana nimgulio kagu mubabula
pakaka ufo
na ngamba atekangene wa mudana
ne wogome ko kanze wange ni nemiti abantu bajja oni batula mu rujo ni bisigama mu miti sina wo chintu chola ni emiti
jimere bagobe bagoba bagambi bagene basimbe wawe kati obaweye banga lya mwaka gumu ngabache ogomawo omwaka olugwako bagamba omzana ya gamba kamba gobe Auliza sedu melibogola simba, sikiliza. Waliwa gamba, ulide umtima umobi yoko. Uye, gwe uo wate maguachi. Tucha aliwa nyo, na wakulubano, ilanga tucha ali kusonga, ezi kuataka na manye, atela nebibida. Mkusabatova oka nsoke, mmile kulubendulu wa mazika, tono nyo. Tuko mao, ilani simu za feo, tugendo kwa ngatuzitela, atubenga tunyumiza wamu gwe na fe. Tova oka, tucha alikubogola simba.
Seko kono nyamulundi kuno Radio Simba ya kutiza uliza bafe Yonaje muri Nekabu wa cash Siling sebtolo mukaga Uni mundu Kasha na kusomosa Okulonde vya sabi vya seko kuru Nao weni lekonga Don Nasa Kati nyamuli cho ombuda wa patangiso kutabala Tabala Eyo kataleko Jogule vintu vyo Obawa kukaloko Edo kwefu nila kukashono Choteke doko la changu nyo Manya uwa mkuda wa fe Wateke doko veda lero Yee Obero mkuba na mkisa Abana alonde wa mkuda wa Radio Simba Okweta wa mululonda Orwe vya sababu ya Christmas Evuwele zandere mtuwalo mkaga Hehehe E mtuwalo mkaga Mbuli mundu Musikonda nazo na nchi Damo musikonda anazo na singana batu se mukatareko wabule bintu byonne binalondebwa biteekeddwa kuba kenvendirwa era nga buli kyolonda okijja mu bifo byokka ebirambiddwa omugunda jukira amateeka n'obukukulizo Chris Evans Moses Wankaga Rebecca Jingo Tidi Tabel Bekatibeko Dr. Joseph Chameleon n'okuyingira mutwalo gumu tusibako Jude Solutions somewhere in Africa Limited
Katukwa njulire Pearl Magic Omukutu kwa TV omopia Nga kwa fendara Pearl Magic Gema kama pia Aga Yuga Wood Omukutu kwa china yu Nga nabulichi mwechi liko Cha Uganda Omuna tumbule vya fe Noko tutumuna talata za wano e Uganda Basita Baserebu Olwari Akawozi Katemba Olugambo Oboze nyogo gidele muruganda Omuziki Basire Queen Comedy Obebi sisa Teka kwa Pearl Magic lero Omukutu bisa dunia Kugwa TV Max Si, niku mkutu chikuminkaga muemu ku DSTV, ukuva ku DSTV family, ukutuka ku premium.
Njaga langa kute kari, yeah. Nga zavi nga kutata, uye wa free, yeah. Kuzibibi, nga ya pochi, nga wengioka. Njaga langa kari,
Airtel ekulete de smartphone ya 4G. Era kati osobola okukozesa amaanyi agaddala aga internet ya 4G ku siringi mitwalo abiri. Ofunene internet ya GB 5 ez'obwerere buli mwezi okumala emyezi esatu ne simu kadi ya 4G ey'obwerere. Kati ogugwe muwendo gwa sente zo. Smartphone ya Airtel eya 4G kisange ku maduka ga Airtel gonna agatongozebwa mu ggwanga.
Airtel, the smartphone network.
Airtel, the smartphone network. Ekutusa ko.
10 years of Eddie Kenzo. Kusere na hotel nganya. January 2019. Okuinga shingze mitwaru kumi. Emeza milioni satu. Tukulawe sawa kumi na bere. Polonga tano tukilele kasangati. Kusani na mukaga. Tuiku Freedom City. Nga kumi na lumu January. Trans Africa Street Jam e Jinja. Nga kumi na bili. Mbare Street Jam. Nga kumi na satu. Ajip Hotel e Mbarara. Unu mutwaru gumo. Awagidwa. Coca-Cola. Polo na vitege kemwa. Get the event.
Tulipula Kampala na Kwero, P.O. Box 10, Kampala, Uganda. Wava wata mbule, mbule duka, supermarket, nako akaduka katono akakulia manju. Wava wata, wetsala ukwange.
This festive season, there's no place like home to enjoy all the entertainment on offer with GoTV.
There's no place like home to have fun with Sophia the First and Mickey Mouse.
There's no place like home to enjoy my favorite Chinayu on Pearl Magic.
There's no place like home to cry, laugh, and follow telenovelas like The Boss and The Prisoners of Love.
There's no place like home to watch more Premier League, La Liga, and wrestling action.
With GoTV, home is the place to be. Get a GoTV decoder that comes with a GoTenor and 1 month of GoTV Max and make merry with our amazing content this festive season.
GoTV, live it, love it.
January, come and come and win that. Gaku Street Jam and I said to them and DJ Bakami, DJ Shiro, DJ Roja, DVJ Marseille, MC Cats, MC Bikokuju, MC Vampire, which are way of your Kuzan Sabiaman of your Nah, Oguing Club Kawere, Bian Kuminya, Soda Kumbijano, Amazon Kumbijano, Fireworks, Okuga and Kometano, Okuing and Kometano Soka.
Abantu benko konjeru katosi kisoga buyiko ne mirwano twins monte denko konjeru ngenda kuzomweza sato mu December kutusako kivulu ekigere wo mwaka tusoga imba muri bebe de okawanga kaziwe kapo kajubi chivijigiri amisengendo lena sofi celeste kasule joseph mugero mto wa kafero ricardo muto zaituni number 1 nabala labanji basuko kula fire works ezikuingiza wo mwaka okugata konoke wangu li ekisereke kinene okuva ku radio simba okuingira mtwaro gumu abate kumitano iwagigwa mani mabati munachagwa munango maguru sembu ya ne Radio Simba
wewa wa mlunji ochali kuchenda mu musamba kasiri sasatu Radio Simba impologoma edembe elanga nchali wokuweleza omzana nasuga Brenda Gegange nchali nabagenyi bafenga bwetwatandise okuvira dala eri kusawa munana omchali nomkulu Wafula Wilson okuva mu ministry ya energy and mineral development atera nomchala nancha Harriet Senduli na ye achali wonyo ngono ali avili deko district ye wakiso iranga ali mu office ye ya forestry bye kwatakana ne
n'obutonde
bwensi ensonga no jetuogera ko bajetusimbieko esira olina ku olwalero ye ensonga ekwatagana n'amaanyi nga byonna bizingira wamu nti no tuleserwa ki obutonde bwensi nti obutonde bwensi bukosebwa olw'okubanga nti tukozesa oba tutema emiti tukozesa ebintu ebyandibadde bisobola okukuuma embeera y'obutonde ng'etambula bulungi kakati ate ne tulabika nti no waliwo engeri gye tuyinza okubanga tugonjolamu ensonga eno yeno yenkozesa ey'amaanyi kati awo nsuubira nti mukwano gwange naawe yakatweyungako otandise okubanga olaba wa gye tuvudde tutambulire wamu wabula tewerabira nti bannaffe bano batudde wano okubanga basobozesa okumanya ebintu bino nga waliwo abavujjirira ensonga eno jukira nti no ensonga eno nga bwe nkugambye ekutuusibwako bannaffe aba Environmental Alert Partnership with Worldwide Fund for Nature oba mu bufunze be bannaffe aba WWF Environmental Alert in Partnership with Worldwide Fund for Nature ate era nga bali wamu ne bannaffe aba Financial Support from NORAD nabwe kityo mukwano gwange yongera okunkumula okutu tugenda kubanga tuta isimu zaffe masawo ate n'okusoma messages oliwa dembe okubako kyobuuza oliwa dembe okutuwabula oliwa demokulete ekirowoozo kyo n'otubuulira ngeri ki gye tuyinza okwongera okukuuma obutonde tugenze mukuumulamu nkomawo ndi mukyala nankya ekibuuzo kyange kiri nti we wabadde oyogera wagambye nti nno waliwo ebintu ebimu bye tukola nga ne bwoba oyagadde nnyo okulaba nga tokozesa muti osigala omuti guno olina ogukozesa gwo nga tolina bw'okyewala wembuuliza tusaze magezi ki oba kiki kye tuyinza okukolawo okubanga tusigala tukyakozesa omuti we gwetaagisiza ate n'okusigala nga tukyakuuma obutonde
webale nnyo nnyabo omukulu Wafula yannyonnyodde kye tuyita renewable energy ng'emiti kyekimu ku bintu by'okozesa ate ng'ozzaawo gavumenti ya Uganda erina enteekateeka ya kusimba 1,000,000 hectares of trees by 2025. objective yafe.
Wetu natu kila mobili ya habili mwetano.
Nga hectares. Kwe ganga tuziza o forest cover.
Yika ze miti. Ze bibira.
1 million hectares.
Akakade kalamba.
Yenyawa.
Okay.
Katitugenda chikola tutia. Tuline bibira vya government. Era jebuvuddeko mwaka guno guwedde National Forest Authority yalanga abantu abagala okusimba emiti mutaka lya government era waliwo kati banja abantu abali mu kusimba nafe ku district level tulina ebibira ebiri ku district level era mwetuwa permits abantu ne basimba emiti nga bwe bamala okujjako embaawo branches ezisigadde n'amakooko bikozesebwa okola mu amanda n'enku na ingo jekecho ku district mu department ya natural resources atukola gana amne community development office tukunga abavubuka na abachala okwekola mu ebibina ebisobola okuba nga bikola mu projects ezikola amanda mu kasasiro atanga mu Wakiso district kasasiro atutawanyanga elimu ku district ezikuleze ebibuga kasasiro atutawanya nyo ate abavubuka banji n'abakyala tebalina mirimu so tulina groups ez'abakyala n'ez'abavubuka ezimu ziri supported by WWF endala by Ministry of Energy nga bakola amanda mukasasiro ne mu lusenyente era tugenda kuva nga tugezaako ku encouraging abantu batandike okugula amanda nago gali high class era mirundi egisinga tugasanga mu supermarkets nga mu gemu na walala manda malunji nyo gongeddwamu ekirunge ekigalwisaawo ku sigiri so bwe tunaba tugenze maaso nga tukozesa ebintu ebyo bibira tujja birekawo bituwe kiri kye twagala ate enkutu zifune nga bwe tusimba n'ebira mpozi n'ekirala district egaba emiti tulina district
nasale
tugabira abantu emiti mu Wakiso district ojja no form nojuza basimbe oli agroforest wegwe nagambi wade wakiseta katini tusimba ku boundary tusimba mu nimiro tutandise no encouraging roadside planting ojane national ID yokubaba mba enzo jitugama mbu na agenda kusimba agenda jikola mukatale so tukuvetinga no bango sobolo kujifuna na ine chirala amasomero mu Wakiso district yesinza amasomero amanje mu gwanga lyonna atenga gabisulo
omanyinti nno kati enaku zino endya egenze omuntu yandiridde ekyenkya ekyemisana n'alyawo ekisalabudde ekyeggulo atakyasobola kubanga agamba nti talina kyafumbisa amasomero bw'okyogera mu Wakiso nti nno mangi kindetera okwebuuza musaze magezi ki nga mmwe aba district
so department ya natural resources ngogaseko ne education tulina biology tuyisiza kati amasomero gonna togenda kubeera nga bakurecommending a ministry ekuregistering nga kusomero lyo yagala okuwandisa tolina ako choto chikekereza so district Wakiso district council netero kuyisa bayileyo naga amasomero agamala okuwandika okuwandisiwa ne gafuna center numbers nenga tegalina byoto bajja kuba bagaggala kubanga galina usomero libera n'abaana ng'enkumi bbiri lifumba chai lifumba amaziga abaana lifumba chi so be basinze okukozesa enkwe nyingi n'olw'ensonga eyo manyi nti nno n'aba ministry balina program naye baba ministry bakwata ku ggwanga lyonna bwe bajja waffe ku district ate ffe ne tutuuka mu masomero ago
agali mu byalo
somero lirina okubeera n'ekyoto ekikekereza naye nga district tulina tutandise n'amasomero ga government nga tuzimbayo ebyoto ebikekereza enku ng'essomero eribadde likozesa budayana buna mu ttaamu ekozesa kadayana kamu so kibayamba okusavinga ssente ate n'emiti gyaffe ne gikula ne batagitema nga gikyali mito
mwami wafula sijja kulinda ate kugamba nti ministry n'ekitunulamu nga ministry etudde wano mweye ensonga mukyogera kkooti ministry etudde wano
kale neyanziza nnyo ate kyolina okumanya nti neebaza nnyo disitulikiti Wakiso manye nga bweri kumpi naffe Kampala tutugituukira nyeto era tukulagana nnyo nayo bingi nesobola kwogera wano naye ku kintu okwongera ku kyabadde amaze ekya sustainable harvesting emiti tutandika abantu okutema ku miti amatabi abantu bademu okusimba emituba nga batemako matabi nga bwe gukula batemako
kubaba otema amatabi ate omuti guno kiguwa ebiriisa okubanga bisobola okubuna mu muti ne gwongera okukula kituufu
kati ku kyamasomero ngira kuogera ku kino nti government singa bunga bagambi fe tuli government kola mu gamu Uganda yonna ne tubikola through project nga ekyagambe kinyinyi nyi tuna project ku ministry
nsebo
eri okay tufuna kutyasangiza obugambi ya donor funded is a grant ne tugenda bajita green schools nama
okay
tugenda kuyamba kama somero okufuna ebyote ebifuna mu nsi yonna
nga tetu sasula Mwanga sasula ya katono
kugenda, tono. Kubera. Okay. Inzo kubwa leverage inti. Wasasula katono tono. Paka lori marayo.
Yes.
Tuta getinga masumero. Omutuwa rugumu muka sangu mubitano.
Tujia kuwa tusembude.
Atene chevi sasilo nacho. Netuwa ne project yendara.
Enesu ulo kutuna kuka sasilo.
Ege ndo kula kutasilo. Nga tukula mbiogas.
Muma nyinti ndo tuine chizivu. Kubialu. In fact, kanso kenchize mu district. District. District gwe mpita.
Wanjini
mbo. Mchala nacha. Mwempita district, kwe district kati.
Enyao.
Mwempita, mwempita government, mwempita mami wafula.
Nenga fina tuli government.
Fina government, na ikati nzize yuku district level. Bwetu tulida district as singer. Bwetu damu maka. Nchijia kumwami wafula cha agambie, government chetegese. Government ya ngambie. But baine teka teka, ya kasasire yu, kusawa kula mochi, biogas. Kati inga district, mwenye nteka teke no mji mtu yambi dewa kubanga wen tunu ya makaga singa mwembanga natamudenga tunu idewa kiso district yoka osanga kasasido mkubo no ulinangu ufa nga district mtu yambi mtia
kati nga district mu department ya physical planning na yeri once one natural resources yivunanyi zibwa kasasiro tulina companies nyingi zize kasasiro noba mulwani la mulwani zoyo
banange lwaki temugenda mu bitundu waliwe byalo chengera
Eh.
Nogenda na bingo na magoma nsanji chitemu njogela ati nombyogela mbikaka sanaye banajane bambuza
wona kati wachiso
buli woita ogenda okutunulanga kasasiro kumakuba afuse kasasiro
naye nga manyinti ne Ministry of Energy chimanyiko tulina companies ennene ezagala okola amasanyalaze kasasiro
kati wali abalowoza nti wenjogedde bitundu byeyo ekireka mbunsirise wali kireka nebwe yogerere banda Sisirise, madenba lese mulesi.
So bacha ita mitendera, government je yatekawo jerino kulaba angate, byebagenda okukola tebiko savu tonde bwansi. Ne webana baba mazo okuba wa license, zikola amasanyaze kasasiro wo jamugu zabuguza. Kubanga, abantu bagenda kujanga mulimakaba nonya munonyi. Kubanga genda kufuka watunzi.
Okay.
So mkasera kano batuguminkirizeko, government erina chefumba, ne kasasiro agenda kufuka lufumo. Yeah.
Okay.
Nadala within Kampala and Wachiso district.
Tweyanzi zente katekeyo. Mwami wafula.
Yeah.
Abantu abamu baino wela likirivunga. Nange mwendi. Tuwandia gade nyo kweta nila kumugendo ugo koze sola. Okoze sa biogas. Na ye ebintu bino. Nze mwendi. Tuna mu biabu sere. Echino chocho ugira kochi. Uba neyogeza weyogeza zabula nze mve mkugiri labalala.
Kare. Neyanza nyo na ye. Echo sola alinako. Omanyi. Ibino renewable energy technologies omuli solar biogas wind systems ne briquetting machines nyini nyini technology tutumuna wano locally katinga solar mu Africa mona
yesebo
atwa yakola solar tubigula China Germany wa
yesebo
katune kizibu nti bwe bituka wano babya bay
oromi solo
government yayamba
emba dented
government yayamba solar products Nga sola, nga pano. Controller.
Pano chechino, echu into mani kwe gana kunganira.
Chechifurumia masanyalaze chenyini nyini. Chibatika kubati. Pano iyo. Plate, bajita plate, body yu pano. Eyo yobo higira muyugane, oboze na yogo ngove ebo edu. Oita obo isi bote. Obo olese mutuwaru.
Tenia niza kugamanti, kukwa
takumikoni. Tuwa yonu suneji, nemu. Kati echo kubiri, ne controller, omanyi ne controller yayo, ne battery za sola. Katulina mo ebintu ebibuzabuza. Katika bora vye, madamu nsubira, wakuja kuza tena motoka, wala mwina mamotoka. Battery, ze motoka.
Ero ina. No pioneer siye iyo.
Katubileke. Kati olaba. Kati battery olaba nti battery eza sola. Tezuwa misolo.
Yes,
ne battery ndarazuwe misolo. Ne katabantu babi buzabuza. Babi mixing. Kati ya usamutwe mtufula aba URL baba ania wabikuwa kubafuna challenge.
Yes, sebo.
Abantu bale itaku nebintu ngebitali bya sola omutanzo kwa ita TV najita TV nti ya sola
ngate si ya sola
TV tebe la sola. Njyo chikoze
sa. Tewali yo TV ya sola.
TV na masanyalaza kikosa mailinga computer. Okay. Computer shulo kula bino byona byo ne biri wana. Shulo bikosa ku sola.
Okay. Ochu sabu chu sa system.
Eh techitegeza ati bino byona biko bisolo ko siwa sola tubije ko musomo.
Hey.
Kati bana abashubuza abamu babuza abuza. Ne batukalubiriza ne bakole
echo kati. Techitegeza Ministry ya Energy solo kuyambako abantu banji ne basubula ebintu bino ne bibona mu byalo eyo
olwo abantu abalina obusobozi abasobola okubituusa ku balala Ministry ya Energy and Mineral Development esobola okutuyambako
omukisa gwe tulina singa gwe tukola nyo madamu ne yatambula nyo mu wakiso nobo yita muno mu Uganda yonna lwakuba government ya jake misoro ku pano nagenda jumani evening market kanu katoni nyira kabila musola njiriri ebitubuli buli wamu
nga mtu asolo jisanga buli wa ise
buli wani wamu okuja konti abantu bambi tukirizganye mu Uganda manyi tuna abantu abamu abali wansi
yesebo
nabo mugamba ite mitwali 5 nida no busobozi
nabo
mugamba ite mitwali 5
alabanga chinene nyo tajja kisobola atiranga kitufu abatajja
kisobola katucha nayi kizibwe kya abantu banamu akasenta akatona kokuwayo nenga otherwise government yakola bulungi ebintu ebisinga obungi ebikosiba mu renewable energy tebili ko misoro
waliwo munafa awereza ano obubaka agamba mzana mbuzo omukulu oyo owamanyi nti kati bamufuna mpola banatuyamba batya mu nsonga eyo kumalawo ekizibu ekyo ekyokutema emiti nga tebo gye basobola okutema ne bakozesa
Kitengeza
abuza government yetu ya iba yambio etia
Kati nga madambu wa yogede wakiso nti baga vimiti jabu hili Nafe government tupadene programu mo district singa nya Tugabie miti jabu hili Tukwa tukagaba emiti ya jisuka mo milioni 10 Katugaba kuwelele mo chivoga Wogende chivoga programu ya fejeri Wogende ya emobende Nakase kene kili ya ndongo Ya tugabie miti jabu hili Obviously waliyo challenges ne tugabie miti jabu hili netusomesa abantu netubalage netubayigiza ne land bajita soil land management sustainable land management system gobo olima kasuri mulime bwote okay tukwatagana agriculture
okay
the ministry of energy and environment
muchala nancha munafa abuziza wano ntino asime mpereza eyo mwakiso ne DFO wakiso ba investor abasima omsenywe wakiso tebaina ngerije ba teganyamu mitieno mitijino ejandi badde ejimera mu bifebyo
ngenda kuchidamu echo naye mbadde njagala kusooka ku kye basoosa okubuuza omwami. Oli bw'abuuza batuyambe batya ebisinga bye twogeddeko institutions tetugenze ku household level. Kati abasinga abatuwuliriza bali ku omuntu owa bulijjo atunuulira ewakaawe mu kiyungu nze nkoze ntya. Kakati ebisinga twogedde ku masomero big of course government kizibu okujja okuyamba omuntu omu ku omu ensonga lwaki tugenda mu ki mu institutions naye kati yenga omuntu ali eyo mu kayungu kataddeko kati agamba nze ngenda kuyambibwa ntya abantu ababulijjo tulina groups kati nga mu Wakiso district tulina energy group emende tulina nebusi tusomeseza abakyalo okukola ebyoto bake nnyini ng'okyezimbira awaka nesigiri ezikekeleza manyo agenda kuchogerako waliwo program nyingi ngekwata gwe ku muntu ngo muntu nga basomeseza ne ba technician abasobola ogenda nga bazimba muli maka ebyoto ebya oven ebyachi kandekere Ministry of Energy echechogerako badenja gadde chimuletera buletezi achigazie na inga nafenga Wakiso district na dalam department yange ya forest wenzevu nanyi zibwa kubya energy tugenze tusomese
byo to kuna namba yesimba akadde ko kalabika kato twalagani
eri 0772
0772
86
86
81
81 54 54 0772 86 81 54 ojja kubanga oyogera ne mchala nancha Wakiso district yogera ku nsonga ezikwatagana n'obutonde ku nsonga ezikwatagana ndoza nayo enkula kula na mu mubi obutonde.
Yeah. So mu Wakiso district
ngamba mbutonde bwensi.
Yes, ali abuzize ekyo musenyu okubanga tegwonona. Ebibi Wakiso yali ne forest cover nene olwokuba tulina Lake Victoria. na yate mwe mwali no musenyu ogusinga okuba ogwebbeye misenyu jini mu classes tulino musenyu mu Kiso district gwe bakolamu glasses and plates no guzimba so Kampala yenanga mwe mumulirwa bibira mu butufu ebibira ebimu byayononebwa okusima omusenyu ze tuyita mother plants bazikuulirayo ddala ne bifa kyovola chairman waffe Bwanika alwana n'abachina mulaba ku TV nga alwana n'abachina mulekerawo okusima so obutonde tukyavugezaako bannaffe tetwesuliddayo gwa nagamba naye n'abalina amaanyi nabo bangi naye naffe tugezaako okuŋŋaanya amaanyi gaffe
mwami wafula akadde kati twalaganya tubuzayedda kikazi zino zirinnya zokka njagala obeko kyoyongerako oba kyoyagala okutugamba kuba nkulaba oyina ekikusoka ndyoke nfuneyo bannaffe bano ab'amasimu
nze lwakuba obudde bugenze naye manjaa kugamba abantu nti mu gavumenti tulina abantu banyo betukolagana nabo bangi nnyo 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 era abatuyambye nyo mu bino ebyobutonde mulimu kati nga World Fund for Nature mulimu GIZ mulimu tuna associations nyingi ezikola ku bino ebyokufuma tuna biomass energy and energy efficiency technologies abana Uganda bakunganira wamu ne bakola association tulina clean cooking alaye yibatugita UNAC clean cooking alliance ya Uganda yone tambule bula abantu okufumba obulungi nomuka nagwo mubi mu bantu agono nobutonde akwate tulina budde
okutabya bufuna kwatu yagedala maso namwe etuinza batanga tetunyonyo senso
kati tulina omuka tulina byanika tulina abantu bintu binye bitambula banje saba abantu baje ku ministry anytime nemba tuli abantu banya bakola kubikwene nsonga abantu baje ku ministry baje tu interactinge tubaite batu wa magezi vina fina Uganda ya February mwana okuwe biruuzu
kale kunoti nya emunya atano munya asatu mu mukaga chenda mu msambu ne noti msambu nana msambu ana mu biri msambu mu satu asatu mu nana saba mukisa ngubawe ne tubere ku nsonga Radio Simba hello wanje sebo
oli otya munange
nje bulungi sebo njogera nani ono
ono sarongo setumba
yes sebo
abakuru mbaramusiza bali mu studio
ahari tukola musiza
era nembe bazo kunyonyora
yes sebo
tugende
ku nsonga mwami salo salo
byange bibiri aso tukwara tukutumu kakati nine vuzo bibiri ekisokera ddala omukuru agambye nti gavumenti ona agenda kufanu mwenyefe kufanu ino mchale wako mbombola ija disikutie mkono omanyiyo mama
yes,
umodureta ezo kundi mpano gaziri mbeyi kwa gambo mtu kujiteka waguru kunyumba na uye atandikila mboka ndebubiri kakati omukuru yo njagala ntangazemu
yes sebo
kutia ugovernmenti kusengaba na Uganda ya tuyambetia ekira na kempunzi kana cho
yes sebo
ye mitigino kumani tutala meba wapawa paramenti wa governmenti atuare ye chilo ozo mkila meba paramenti watekwe teka ngu mtu kwa temo umuti na hata za umu lala akuna anwe ngende mwota zimbanga papusika
kima
kutana nga tojiri nangu sivuwa
Tuyanziza nyo salongo ebirowoozo byo byo bwe bityo bira birungi bira kumulamwa omukulu agamba nti oyogedde ku Chapano nti government yatuyamba ne tujirawo emisolo naye ateera basigala bayina obuzibu nti omuntu anateekayo pane waggulu anajja okumuyunga asigala amusaba ebisale ebinene ebitasoboka ebibalemesa kati kino kyonga government etuyambye etya olowooza
kale neyanza nyo nyabo ekyo kibuuzo kiri nti omanye tuna kingomba manyi bana Uganda solar panel eringa bokunganya amazi kubati wabagira ne bagula butanko obutono abandi bagula bitanke ebinene abandi bagala ebinene nnyo
yes,
ate nyabo kimadi nkugamba ati bana Uganda otumanyi atuli proud nnyo atwagala ebintu ebinene biki biki nega however nze manyi etara omuntu osobola okugula etara biri nga zikola bunu yate bana Uganda bale uliyagamba nti banyoma abantu ba wano omuchina bwajana agamba kino oba omuzungu tya cha milioni 2 omuntu gavunaja agamba kino kya mitwala abiri kujagenda n'omuzungu eyo sento
tunyo magana nitroza ntino bafirika bannaffe oba banayigana bannaffe bibakola
abi abazungu byebitufu
byebitufu
ewa uno omuzungu yaja na agamba wano bajana bakola study agamba omuzungu bwabanga doctor ngo gotoi doctor no genda yo bagana muzungu kati kino kyangira ko gamanti nze manyi etale tandizikibuke estandikibwake bidi izo muntu ngo yagula tagala kalubirwa no genda mu tawuni bako company yonna yonna tesula kujja kumala ko sente suka mitwala asatu
tukwegamba kufunze tukozese ekitono kyetulina ekijja mu nfuna yaffe mu kaseera ako ate n'oluvannyuma tujagenda
tukulaakulana
akadeno katuweddeko kankwateyo omukubi omu yekka Radio Simba halo
Owaye.
Wanji.
Ono kabaya enamoja mgombula ezirogwe.
Yesebo.
Ndo kabaya enamoja mbuzo mkulo yu owasola.
Hmm.
Ogamboja njepano zitu sikia kubwelele okubamu ewezu.
Hmm.
Nenga pano ngaza benyo mgombula ya ezirogwe no. Abantu abana kuboto wabele konga wena sola wakawawwe. Atika zitu kia kwele mu Uganda.
Kale, mkulu kabaya tayauka njene salongo. Chidi kubia era mfuna. Checho mkulu cha agambi. Tutandike nechi ntwe chitono. Tujia kubatisobulo kubira nechi. Tandika nechi tono. Habe zilo webo na wajia kumaniza nga baina solar panels.
Mpazi.
Nga tu umba umbako. Mubigambo chimbibili kuba.
Chetuenzo kuyambako. Okuregulate inga ba suppliers. Wanu since mwanamu wago wa government. Ni wabela o fees ezitabela. Ezitabuka. Kuwanga costs za njawulo tambuza ebintu mu bifo ebyenjawulo ngo bimaze okuyingira naye waakiri singa ministry etekawo range
ogwo kubye mulanga
e.
Kale ministry awulidde nsaba tuwumbe wumbeko mu bigambo kimu bibiri
kale nze olwange njanja kwebaza ate nsanyuse nnyo okwogera ku Radio Simba ate mbadde njanja kubiza bana Uganda bannange nti kati NNC yaffe wano wetugenda okubeera tutandika okukola ebintu n'obuvunaanyizibwa tutandika okusimba emiti bino ebisigadde ebyo tukola nga tuleka bulisi tubiveko sola boba ya gula sola sasa kwa ujentu ya gula tala chukumi oba atano tali kandiye tala bili oba satu tutaniko mbeda unyo wala nyo
okay. Neyanziza nyo tuyanziza nyo mikwano jange obude webutio te na ye nkusaba anti tova wo tugenda kubanga tuwe yunga liba kadeba fe aba Marie Stops atenga nabo baina ichitu nchiba tuletede wabula tuwela vya ntulina kuluwa lero tubade ne mchala nancha Harriet Senduli okuva mu district ya Wakiso mu office ya forestry atene muami Wafula Wilson okuva mu ministry ya energy and mineral development tubade tuogela kubikuwa tika nukutonde wensi atela na amanyi kakati mkwano gwange nkusaba simba omuti osobola okugukozesa kati gwakozesa oguliwo bogozesa ate simba omulala tewera bidanti no akasera kano oba program ya feno ebadde kutusibwa ko banafa ba environmental alert in partnership with Worldwide Fund of Nature mubufuse be Twitter world WWF ate ni banafe aba financial support from NORAD Radio Simba impologoma edembe chakuweleza tugende ko banafe aba Marie Stops tovao nchali omuwelezao omzana nasuga Brenda.